Cheki. Na pedo micheka ni kicycle. Waingo tire na ka bible. Mujiteba jubado ni raido. Kwa diplo vile mi utipito na zidadi dipo. Usiku kama cycle. Kwa diplo masoja ni mawaingo. Wakona machipo matire na kirifle. Miwezi ni daka na shuka kamvua. Kama ni pata na panga na pangua. Niko kwa ipata na bado na wawua. Vile vile nilipanda kushuka siko shua. Huko na waporo na madoi niko shua. Vile night muidoa sidani na kapoa. Nacheza na bado na kuondoa. Niko na ito kwa kicheza na manchoa. Vile bado niko mboka na bado na roro.
Wakituona kutoka pudu. Jump on them in my kadu. Ulu, nashanga watadu, nashanga nimeamka kudu. Waingo, blacky touch na radio. Waingo, blacky touch na radio. Waingo, blacky touch na radio. Walin target waka hatio. Waingo, blacky touch na radio. Waingo, blacky touch na radio. Waingo, blacky touch na radio. Bakozaki waingo, blacky touch na radio.
Squeeze in the one flowers, labda kwa touch kwa mapaja za bad girls. Saddam do champ, Osama Obama sa Donald Trump. Economy mefanya Teddy na bibi na mtoto hashibi. Economy mefanya Teddy atoboe shimo kwa mshiti. Za sif ni safari rari. Suti refu white hatari. Sofia Motura kabuti lab coat nikiuza ugali. Teddy alifura alitoko wa matani. Ikabidi avae kaptura ni kamtu amenunua gari.
Wakituona kutoka pudu. Jump on them in my kadudu. Nashanga watadu. Nashanga nimeamka kudu. Waingo blacky touch na radio. Waingo blacky touch na radio. Waingo blacky touch na radio. Walin target waka hatio. Waingo blacky touch na radio. Waingo blacky touch na radio. Waingo blacky touch na radio. Wakozaki waingo blacky touch na radio.
Nilikuja na blacky show cha radio. Na nimeva blacky show ma radio. Inaweza lupuka kila mtu ateke mbio. Ngoma zangu zikichezu na panua masikio. I got the blacky sauce kwa radio. Still black ni matochu na shanga nini iyo. Waingo alinona nikikuja toka mbio. My show kila time bushu weka uksi ndio. My host walishindo kunipeleka gambio. Zaido kuna tawalaga dunia sindio. Kajiwana nita black king konki mbilio. Before kwa domu nalipa kingilio. Oh shit my god mina dosh kikilio. They still don't believe how we stamp it sindio.
Walidani amini mtu wakashuka kishika pesa. Kadani amini shokube na tafutaga pesa. Liniambia amini homies teke mala na kutesa. Miwa shabu kubwa kubwa ni kama na jitesa.
Wakituona kutoka pudu. Jump on them in my kadudu. Ulu nashanga watadu. Nashanga nimeamka kudu. Waingo, blacky touch na radio. Waingo, blacky touch na radio.